baby. Zombie escuta yo, hey.
Yo, yo.
Body. Hello. Zombie está. Mi mwenyewe mega superstar. So utasema ni mku unananako. We're catching flight, not feelings, wenzako. Unananako. Hater, shut up. Surabaya toka. Tumbo na hujala we. Na kama una bad energy stay far away. Toka na pigo zako za kifala we.
Wenda
shika shikoko, wenda sukuma shika shikoko. Baki uko uko, wenda sukuma baki uko uko.
Wenda
ama ma kukesta. Adi baby yako inanishanga. Boya dia hita, shara Surabaya toka pa. No disconnect.
Disconnect.